Abacamanza igice cya 15. Samusoni yongera kugomera Abafilisitiya arabica. Nuko hahise iminsi mu isarura ry'ingano, Samusoni ajya gusura umugore we amuzaniye umwana w'ihene, yibwiye ko asanga umugore we ku murere, ariko sebukwe ntiyamukundira ko ajyayo. Sebukwe aramubwira ati, "Nukuri nagize ngo waramwanze rwose, nicyo cyatumye mushyingira mugenzi wawe. Mbese murumuna we nta muruta ubwiza? Ndakwinginze abe ari we ujyana mu cyimbo cye." Samusoni arababwira ati, "Kuri ubu noneho nta rubanza rw'Abafilisitiya ruzanjyaho nimbagirira nabi." Nuko Samusoni aragenda afata ingunzu 300, yenda amafumba y'umuriro, izo ngunzu azifatanya imirizo, ayihambiranya n'ifumba y'umuriro. Maze akongeza amafumba arazikungagiza, aziroha mu mirima y'ingano y'Abafilisitiya, inkongi iratwarana hose, si mu miba, si mu ngano zidatemye, si mu myerayo, byose birakongoka. Maze Abafilisitiya barabaza bati, "Ninde wakoze ibyo?" Baravuga bati, "Ni Samusoni umukwe w'umutimuna, kuko yatwaye umugore we akamushyingira mugenzi we." Abafilisitiya baherako barazamuka batwika uwo mugore na se. Nuko Samusoni arababwira ati, "Ubwo mubigenje mutyo, nukuri nzabahora, kandi mbirangije nzarorera." Nuko arabatikiza cyane yica benshi, maze aba mu isenga y'igitare cya Etamu. Hanyuma Abafilisitiya barazamuka bagandika i Buyuda, badendeza i Lehi yose. Abayuda baravuga bati, "Niki kibazanye kudutera?" Barabasubiza bati, "Twazanywe no kuboha Samusoni ngo tumugire nk'uko yatugize." Nuko Abayuda 300 baherako baramanuka basanga Samusoni muri yasenga y'igitare cya Etamu, baramubaza bati, "Mbese ntuzi ko Abafilisitiya badutwara? Ibyo wadukoreye ni ibiki?" Arabasubiza ati, "Nk'uko bankoreye niko nanjye nabakoreye." Baramubwira bati, "Tumanuwe no kukuboha ngo tugutange mu maboko y'Abafilisitiya." Samusoni arababwira ati, "Nimundahire yuko ubwanyu mutari bunsumire." Baramusubiza bati, "Oya, ahubwo turakuboha tukudadire tubagushyire, ariko n'ukuri ntituri bukwice." Bamubohesha imigozi mishya ibiri, baramuzamukana bamukuye muri icyo gitare. Ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe, ararisingira, aryicisha abantu 1,000. Nuko Samusoni aravuga ati, "Erega umusaya w'indogobe, ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicishije abantu 1,000. Nuko amaze kuvuga atyo, ajugunya umusaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu hitwa Iramatirehi. Aga umwuma cyane, atakambira Uwiteka, aramubwira ati, "Wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatakebwe." Ariko Imana ifukura iriba i Lehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa, umutima usubira mu nda arahembuka, nicyo cyatumye hahimbwa Eni Hakore, hari Lehi na bugingo n'ubu. Nuko amara imyaka 20 mu gihe cy'Abafilisitiya ari umucamanza w'Abisirayeli.